Ayo, the Greatcom Studios, the Deba Wembe, na Eduska, Willie Jones yo, mazem na mjua kipindi nyo alibadilika squeeze ya liokoka jo.
Raili raili wirte mange, kongo singrani kipindi nyo. Raili raili wirte mange, kongo singrani kipindi nyo.
Jasho na maji na fegi na nyame mechomwe mechomwa. But it don't matter cause leo wako town. Muzage ya pazi yezi kuwa down. Mcheki ya kikula round down down. Roundi hii ya nasaka mamadha. Akipiga makelele akushinda kengele. Akiwa show mshike Yesu waliye mwaga damu. Ndotu mwage jasho wasemo kokeni kwa God kuna hope.
Raili raili wirte mange. Kongo singrani kipindi nyo. Raili raili wirte mbange. Kongo singrani kipindi nyo. Raili raili wirte mbange. Kongo singrani kipindi nyo. Ani raili mete mbange. Kongo singrani kipindi nyo.
Kometo maiwe
kipindi nyo.
Konyo njicheiso
kipindi nyo.
Mago barienji
kipindi nyo.
Kogo wala
kipindi nyo.
Kusaidia kwa Mungu ndo unafaa kuingia. Mambo za dunia zitakuangusha na bado we ungali mdogo sana. Kwa hivyo ndo nawe kwa Mungu Baba, hakuna siku hata moja utajuta. Raheli tafadhali we msamehe, Mungu ameshamwita kipindi nyo.
Raheli raheli wirte mbange, kongo singrani kipindi nyo. Raheli raheli wirte mbange, kongo singrani kipindi nyo. Raili raili wirte mbange, kongo singrani kipindi nyo. Ani raili mete mbange, kongo singrani kipindi nyo.
Kometo maiwe
kipindi nyo.
Konyo njicheiso
kipindi nyo.
Mago barienji
kipindi nyo.
Kogo wala
kipindi nyo.
Muay siruti gen matayo kurgeta mutu. Boy, set up so some extra gold color. Got to be lit in G. Come on, girl, to a mugger truth. Kiss watch me check, see what wala. Amun, you know wala. Walak say.
Walak say, walak say, walak say,
walak say,
walak say, chemenget, walak say,
walak say,
walak say, walak say, walak say,
walak say,
walak say, poise, walak say,
walak say,
walak say, walak say, walak say,
walak say,
walak say, pororios, walak say,
walak say,
walak say, walak say, walak say,
walak say,
walak say, give tenge, give me, walak say,
walak say.